drumline. Was my baby Linda,
number one and Zenja Kuvako.
Omu Kwano Kwange,
era wano Zenga Kutunulako.
My baby Linda,
number one and Zenja Kuvako.
Omu Kwano Kwange,
era wano Zenga Kutunulako.
You make me suffer day and night when you go away. Come talk to me, come tell me. Choya kala chirina, sente zenko zezimala. Nama nyinga lina gawela. Na ye biri mojine myo kukola. Biri mutikito mula kosigino. Olili moje wagira vienkola. Wesu pane siwe sumulula. Wenkula wakonga ncha mukirira. Sima ira kase kone sumulula.
My baby Linda,
tomba wala nzenja kufako.
Omu kwano kwange,
era wano nzenga kutunulako.
My baby Linda,
tomba wala nzenja kufako.
Omu kwano kwange,
era wano nzenga kutunulako.
Linda byokolo nsanyula. Stylo yonja galo jiga. Onjo zonka mula ateno nyanika. Osika sika nulisa.
Love me forever, I love you too. Hey, believe me now, I believe in you.
Kati njagala nkulabe, hey, we njagalo kulaba. Linda, njagala nkuite ngoja. We njagalo kuita, Linda.
Linda,
tomba wala nzenja kufako.
Omu kwano kwange,
era wano nzenga kutunulako.
My baby Linda,
tomba wala nzenja kufako.
Omu kwano kwange,
era wano nzenga kutunulako.
Linda kwa mulamu,
ye kwa mulamu.
Mulamu kwa mulamu,
ye kwa mulamu.
Kati njagala nkulabe, hey, we njagalo kulaba. Linda, njagala nkuite ngoja. We njagalo kuita, Linda. Njagala nkulabe kongozina. Kutualeko au tumubima. Njagala tuliewa muko swaga. Linda, tuliewa muko dina.
My baby Linda,
tomba wala nzenja kufako.
Omu kwano kwange,
era wano nzenga kutunulako.
My baby Linda,
tomba wala nzenja kufako.
Omu kwano kwange.